Aloha mai kākō, o ka po'o hono kia ia o ka la aiha o pe pelu wali, o ia kahi inoa o honopu, pene e pelai, he o nu o pi u ko. Aia no kia wahi makamoku o nga pali, o ka inoa o ka makani o ia no o lawae, a ka unuhi, o ia no o conch bear, aia no kahi olelo no e ao no ia wahi. Ua nā ki ia ka olo nā o honopu, o ka unuhi o ke la, said of situation, that is made fast. Honopu was said to produce excellent olona in the ancient days. Ona mana'u nui o ia wahi, Honopu is also to be one of the most photographed beach on Kauai. Mahalo.